Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be jamwale mo hedi ngone bete albar nogaji lewru december hitan 2023 yamde jana yotte ke dundu waylirde e jonyori leila moti usman nyal bulde kabaruji o ganyi kante do bogi jande to lumoji timmode hitande julabe ana gondi e sottirde kake mumen e wantere ko buri himbe ujunaji tato no garata le nyalloma do bamako do leyde e nokkuji kulle ciottete e wi daranibe dun aya gattono ko e modon hakkilo nguykaaji ana kewile o wakkati timmode hitande julabe bibbe lendi fu ana bemba ikka dun hawri le wattimo kuranta jada sanne dun lati dun wabeedi sababu hebugol mun sembe dewtere projet arandejo windama bangal no ndiyam cenidam hebirte direction national hydraulique humini be golle ndiyam ana gondi yidde do kabaru mudon yodi woni sambe kabaru yidi beta ko bismillah modon heda tijo tamani julabe ana gondi sotirde e wantere jaguji mo benale timmode hitande yalla ana timmina kulle jogi lay o wakkati e hunjenimbe dun hore dun hunjenimbe go luma hore ko buri himbe ko buri lumankobe ujunaji taton tawetele on kulle nyaloma yalla ana bubina bernde hono warobe sodude maryam kulbali yottekele de nokkuje yogaji andi ko binandu faccitan umar way galo sita sitibe
taggal cogguji di do lumoji yo watto de sottobe kanye ciodobe gondi tottindirde hakkillaji
kulleji ciottitede ana moddi sanne min e yado zeengaji pade e kaddule e nannal mudum son haala men gondi ngarti faawla sedan cogum majjud ana jaafi kulleji kewdi ana ciotte on nokku fi worbe fi roobe kan ciugalum fu yoga ana tiidi yoga majji ana jaafi
kala ko be jogi ko fu yalla be heba sottede faalaba dum won faana hewbe e gondube yaadili di do lumoji ka do e tede fu kambe sottoble di do lumoji be kolliti wiide dande de be goni e mudum de antidi sanne kambe lanibe di do lumoji be kali kolati sabab mudum
basile nu on don
me do kaddande den o nyaay sappo e jeegon yoga e majje o nyaaji sappo do ana naf amen sanne menen do ana faabo jamarde o da cogujum en tun haalede man gonga cogu kula na yaafi wala sedan kulleji ko heewi ana ciotte do huna fu hebtele lumo man an hebe nuku amen do hande
o grand marché ya tuisi
yoga lumoji di timmi ka yamberdan hiddi e gallure bamako de
sakirabe di kabaru ci andon baahi budde do bembe ande de do hella men facebook kanye konta twitter do bamako do e le gelle kewde leydi med en di le wattu yambereji timode hitande nguykaaji e falangoji lawi ana beydo hikka dun hawri le wakkati mo tajjugol kuran wodi sanne bibbe leydi ndi kultivide lam o ana hani beydude imadara fa darano ndena go himbe jawde le mo ben fa bitre den fam an ko aisata jara hebinen do faccitango sita silibi umar way gallo
koyo netto goto joodi nokku noddireedo jatula le commune kalabankoro mo jabe inde modi inde o holliti wibe hippigamo watti joni wonko fatintinde amedo mudun
boto baraworo
wakandi ummi golle re gandi hotudu cuudi debbe piidi kan gido o moto mabbe dum waddi wa hakkunde sappo jitti yamde yottal sappo e jena yamde de chaminde be jaadi e moto
bibbe leedi maliko hey holliti watti tadun kuran joni wibe ana hippo jamaana fa wala sedan ben tewtor lam o tinno fi dabiriji yalla pati bonalaji hewta jamaare
j'ai vu des gens qui sont victimes
ana gujje kolati sababu mudum no nimre de worino kanye tegul kurangaji fande tegul kurangaji dum hebna ka jokala gujjone nimre
ma zon de sioninga dibirila
lamondo ana tewtra bibbe leedi tinno pabo duen yalla jamaran ka e jolle ma fun ana haba rente
radio ji didi gonde le commune danga radio dundo ji e radio teiba himbe jomben kabodo be anda koni kipeke do mo bene kelidi chefiti kake maji fu dun wadi nyande altinere no ko jo lewru desambre do wattu 9h jamma e wi horebe di radio jonka fu hedda ken ka kake mabbe kay bonna masanne direction national hydraulique humini be golle ndiyam jotte ke batu bete kenyen do bamako do du jabbinde projet arande jo bangal hono ndiyam cenni dam hebirte le mali e wi de en acha de wi ndande wadan fa humini be golle mudon darano hakkeji himbe bangal ndiyam cenni dam fa be dure den fam an ko jadda may ka hebini en do faccitango sita sidibe umar way gallo
lebi kanko yusuf togola goto horejo o projet ko holliti winu talgroso winidama ana nato sabe tidalaji ko heewi ko nayri bangal jenyerteda ana heba huncho
le document e kali
akel prakaji di lekseti dimashonma le pete ko jomun haja wadde ko nayri bangal tiyo ngaji kanya fayo to pompi di fu wattete tongande
wotere
lebi kanko seko jara directeur national hydraulique ko holliti winu talgro winnanu fabton himbe fugo halfina kabaruji jande leedin kay e balle de gollidita yalla gollidima ana heba yirmina
conformement
laamu ngu woni yettinirde ɗattinmu ɗum kono ayri banggal heɓude ndiyam cinniɗam wattu joni o miɗen gonde wadde do hen madaraji faw min ƴewto yal hon ndiyam cinniɗam han
heɓireeɗiɗiɗi
miccitunde wi haqqilleji ko winnali no talkuru waɗamaɗo dokkodirgal juuɗe fedde noddirtene Mali Sania o projet golleji muɗum ko ana nayri banggal jeñji jarteɗi
yimɓe joom en kaɓɗoɓe annda ka ko goni taƴi laawol mobilaji joyi ɗum ɗo e gaw ana wara kilométre ji sappo nanalaji kaɓare ƴiwde toon ɓe koltiwide yimɓe tawaɓe ley mobilaji ɗi kay ɓe tewti koɓe tawi e juuɗe mumɓen fuu hono kalisiji kadile fa yottade téléphoji e nanalaji kaɓare fa nde ƴiwde toon ɓe koltiwide yimɓe yogaɓe ka ɓe tappi ɗum ene mimi ɗum ene calɗi mumɓen fa ɗaati
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Wotte référendum bantingol woteji horeji leydi dillugol minisma na du tiɗal gonɗo hakkunde Mali e leydi Algérie ɗum en ana e ko haala muɗum ni heewi sanne waɗi sanne le hitande 2023 ley Mali e gartan dow ɗi kabaruji le hello dossier de la semaine ko kalifa goyta waɗine du faccitago sita Sidy Bé Oumar Waygallo
liwi kanko baga biñi keyta goto andon kabaruji politique ko o hollitiwi batu noddirtaɗo e référendum waɗa ɗon winnati hunde mawne jungo laamukoɓe laam hakkunde région sabi o holliti fa hannden wiɗum hassinginal jaade luwagol sariyaji leydi mallin heɓa waɗe noon
laamukoɓe laamu hakkundejo o ɓe keɓi wadde ko yimɓel ɓe dartanno ko fei so tawama ɗum yaltiraka fa hono yiɗira noon koɓe gondi gollude ñalawma hannde o ko eɓe kaani faabede sanne
caggal muɗum gorman leydi mali holliti bantinan wotiŋaji waranɗi waɗede Pierre Bakorba Traoré goto andir kabar politique ko holliti miɓen hani hollude watti goto moɗi wotiŋaji hani waɗede e muɗum
gonga jaati ñalawma hannde o leydi mali ndi wurnino e mbawa haalde haala woteji ka ɗum e tawde fuu eɓe kani ɗaɓɓude wattu woteji kani
wadde lewi baga biñi keyta goto andir kabarji politique ko o holliti fa hannden wi kulleji kewɗi ana heddi e waɗede fa hannden fannden meɗen yettade e haalde haala woteŋaji
gonga jaati ɓe mbiyan wotide référendum ɗi gaɗile nokku o huɗo hatta woteji keddi ɗi wadde sina yimɓele ɓe gartan hakkille fati cama e le boppi kiɗɗuɗi ɗi Mali wawa wadde woteji soni en kewta e leydi meɗen ndi fuu e manggal muɗum leydi ndi fuu laaɓa
wittugol fedde minisma yoale leydi mallin natikin tiɗalaji to yoga en lewi yimɓe andru kabar deƴere le fedde longi wadde golleji ko halfina ko nayri banggal dien e deƴere watti yettigen hannen ko ɓiɓɓe leydi mali ana haali hollude dararuga mumen ɗum ko holliti kanko Pierre Bakorba Traoré
son départ était une conséquence
maɓɓe yo ɗum yidde leydi mali ndi fa ɓanta kulle ɗe fuu sina leydi mali ndi daña ko landini so minisma iwi lenokku o ko nayri banggal rende leydi ndi fo manggal muɗum saabi jeggoɓe terroriste en ɗe
joɗɗa
o haqqille goto ngu hollitita to kanko Abdoulaye Guindo goto andor kabaruji deƴere on tewtira laamu fa hannden tinno hebbina immadraji
minisma golli ko heewi ko nayri banggal himɓe e yurmede no bittiri wattu joni o ɓe joppan yulande mawde ko uddude ɗum yaafa yulande ko nayri banggal keɓe no sukaɓe kani heɓirde projet ngaji kañe rewɓe fa yettoyo balliguji ko nayri banggal himɓe e yurmede kañe cella
ɓe yimɓe fuu ana tewtira laamu mal on fa hannde tinno golla yalla dien e deƴere ana heɓe ko natta sa ɓiɓɓe leydi malni fuu dokkodira juuɗe
sakiraɓe wartude dow kabaruji ɗi beeta ko ɗumin kalno haala muɗum holtinde on wiide limoji timmode hitande julaɓe ana gondi e suttude kake muɓɓen e wantere ko ɓuuri yimɓe ujunaji tatton woni ɓeɓe kolti wiide waroɓe ley ñalloma ƴewde hono sodde kulle le nokkuji kulle ɗe jottete ɗum woni ko daraniɓe no kolti wiide gato non koye moɗon ɗo hakkillo le timmode hitande nde guykaji ana gondi e wadde fo ɓuuri le o wakkati mo kuran taƴata sanne holtama wiyede le numéroji woni ko wiɓe ɓuuri wadde immadara ji muɓen dewtere projet arandejo windama banggal no ndiyam ceniɗam heɓirte direction national hydraulique woni ɓe golle ndiyam ana gondi e yidude dow kabaru muɗum sakiraɓe holtinde wiɗo kadduɗe kabaruji ɗi beeta ko kabaruji studio tamani hokkoton fo ɗo mbawi heɓude dow application studio tamani mo mbawɗom amode dow play store kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere rewɓe nde wara jokkininde wassalam gattono koye moɗon hakkillo ñaw jonte noddirteɗo dengo o ana wodi ley Mali. Himɓe hewɓe taggita wiyede o nangi ley leydi meɗen ndi. Ousmane Touré ñawɗo cantanaɗo holti en hono o ñaw wori.
Ñaw dengo o nangi kam fuɗɗiral na walla calɗi, na walla hoore, metti ɓernde, sifa tempere mawde e ko nande muɗum. Ka noon na walla calɗi ɓurata fuf tampirde
joomum.
Ñaw jonte denga hana yebede sawrugol makko law tan wattade fa cantineɗa woni ko holti wiide Touré.
Yo gonga ɗum ngu sambinta oɗo ñaw ka mo walda fi e jonte palli ma jonte goɗɗo. Yo ñaw denga mo hana fi yebede nomo satiri bonoda ni. Ndenno tinoɗen ƴewtoyade oɗo ñaw ley cuuɗi dowotoro. Yalla hakkillaji amen nambalto.
Ɗum ɗo yo kabaru ƴiwranɗo no sijo tamani e faabodirɓe muɗum.
Ministére kumaniɗo cellal kañum e hinna yurmede.
Balɗe seeɗa keddini en fa hitande heyre naata rewɓe ana gondi e lanidade e yambereji timmode hitande gonɗe ley muɗum nde ka ɗo Bamako ɗo e ley gelle kewɗe leydi meɗen ndi. Sine rewɓe yogaɓe kolti wiide lanidege, woɓɓe kolliti wiide kañum kay wona yambereji timmode hitande woni ko wembi ɗum ɓenna hono rewɓe gondi e lanidirade e yambereji timmode hitande. Haala muɗum woni ley hello komi yewtere rewɓe nde ko Halima Yatra waɗni en du faccitago Oumar Waygallo cette CDB.
Sen jeeyi le ngallure Bamako nde kañe le kedde leydi ndi rewɓele ɓe ana gondi e landinade ko nayiri bangal 31 ko heewi maɓɓe kolli tiwide wattu junan landini oɗo golle.
Meɗe wondi e lande kulleji kewɗi codde kadduleji paɗe fa moraɗo nannan muɗum cofek ma han sodde du fullallama timmi. Mi heɓi orobo goto timmi. Meɗe ñaago Allah holli e mawuri ne yembere 31 jo suɗɗan waddan cofe mi defa mi ñama. Goɗan hokki kan kalisi timmi ko fabato kan lallude ne yembere. Mi ɓama fotoji ne ñalane. Min ɓorno tan basen ɗan lobbo mo ñu'umi heddiɗi mi mora tan saabi hitane kessere yettiken timmi. To menega sewu meɗe wondi e lalnade jaati wadde ne yembere 31. To menega yoroso meɗe wondi e lalnade wadde ne yembere 31 décembre.
Préparatifs sont en cours.
Sa yaari nokku noddirteɗo yoroso kañe tumbude fa jottoɗa sigu ɓeɗo rewɓele kollitiɗan jogui tiɗallaji kono hayri bangal keɓe ñalawma hannden o.
Mimmi yiɗa wadde ne yembere 31 décembre. Mimmi moƴƴinan komi ñamata le galle amen ngam mi yaltata mi yahali saare. Min defam hokka sukaɓeɗan ñama. Meɗe miili wadde ne yembere 31 ga worɓe amen wi kan en wala kalis. Mimmi joni sukaɓe no ana tiiɗi mi yalta mi waɗa ne yembere jamman. To mene ga Tombouctou mi wawa wadde ne yembere. Mimmi yiɗa yaltude wadde yembere 31. To mene ga Ségou min fe gotan mi waɗe ne julle 31 tofon. To mene ga Yoroso minde mi watta ne yembere
31.
Nokkul ɗo rewɓele ɓe jaata so moƴƴina kohe muɗum en mbi an landini jaɓɓitade rewɓele kajaɓe gardinde kohe muɗum en ɓe.
Meɗe wonde lalnala fa wodi hikka mi waɗi immadaraji mawɗi. Meɗe wonde waddede fa hannden fa ngende nde ñalane. Jamal ana wonde wadde sowada jaati. Mi weltama sanne cagga cogguji mi waɗiɗi. Mimmine wonde wadde maquillage e nannan muɗum. Miɗe moora ne yembere 31 hoore e ñenden alan mi heɓan coggu fa moƴƴa. Saabu jamar ko heewi muɗum waran mooro yoga du waran moƴƴina koye mumen kasin. Fe jamman 31 yoga ana wara.
Worɓele kokkoɓe kalisiji ɓe keydira e caggal ɓeɗo worɓele kollitiɗe ana landini sanne no kani fabirade rewɓele ɓe ka hono hen.
Mene jaato koɓe kalisi ɓe lalno yalla mi waɗan ne yembere 31 le galleji amen. Mene mi ñama fa mi hara tan mi joɗɗo le galle mi yaltata. Ne yembere yo hitan kessere tan neɗɗo fo yiɗo ɗum holliti ɓeydirikin duuɓi. Min kay mi yiɗa wadde ne yembere saabu mi woni haajeji ko hani moƴƴinde ko walla e wadde ne yembere 31. Min mi yahata nokku fo wadde ne yembere ngala tan heddotomi. Mi defata fe ngende nde ñalane kulle ko muynima ñama.
Ɗo garten haddude e ɗiɗo kabaruji jowiɗi dow rewɓe. Ɗo garten haddude ɗiɗo kabaruji jowiɗi dow rewɓe ley hitande 2023. Min mbiya rewɓele ɓe min jootiɓe ɗo mbawi tawide le Mali fo e manggal muɗum.